on a child still.
It's two kids, baby.
Nakamo kinimis, please just call me. Nisha fumba macho kwengine sioni. Ukiwa karibu moyo unatuliza. Ukiwa mbali basi nitasikiliza.
Oh my love, you're the one to free for fire.
Kibali nikikukosa takupigia nambari, na kama ukinitupa watanikuta mochwari.
Mochwari
mana naungaunga nenga naungaunga nashindwa kusinzia kutwa mauzauza. Naungaunga bado naungaunga nashindwa kusinzia kutwa mauzauza.
Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life.
Kujina kutafuta kasoda. Hata kio vitani usio na hofu si moja. Ukini bip sija piga ujua na taftaga vocha.
Ukini acha ntalia, wote ntawambia nini? Nimezama mazima, wewe ndo tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi, achokono wa injini, yeah.
Alo, 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 alo.